place nechifira wa nti bano bebalonda bebabali amuluchi
olukwe
bato esanga tibabebuzizako
ekyo kulonda
abako kubaga bubuza kansala agenda yebuza kubachikirira afuna ebiteso byaleta mu kanso yegombolola omunonya nakola chi
ekyo kulonda abakulembeze kabonera akalaga nti government ekola kulwa bulungi bwaba kubanga waliyo government ezitalonde watali democracy nga mawanga gaba warabu agali awagako agali mukuvuruja
anti kabonera akalaga nti kibasalawo